mbali na zoshida like east and the west. Ila moyo bado hautuli. Oh papa godi, I swear you the best. Na shetani simfagili. Umeni baliki ni nakula ni naishi na vyotaka japo nani yona mimshamba. Sikuwa na pesa wala nyumba wala gali, ila kuni yacha babo kanipa shamba.
I'm so happy, oh my God. Wako wapi walosema siwezi. I'm so happy, oh my God. Wako wapi walosema siwezi. Aleluya, aleluya, aleluya.
Tuseme
aleluya, aleluya.
We have to say Father. Let me say thank you so much, Father.